Ngoba usezondibona, usezondibona, usezondibona. Ngoba usezondibona, usezondibona, usezondibona. Batlano pelelwe Okubele sangi kamalam Dimlona Usezondibona, 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 usezondibona. Sezondibona, usezondibona. Wanlala vuka, twice udlala ngam kaloku. Okwesithathu ngumnqakathi. Bekuyintle bendane ngamayelenqe, beniqulunqa ngegama lam. Kwesine, I became lonely, I didn't know where to go, I was confused. Kwesihlanu, nina nihlangene ngegama lam, ndiyanithanda. Usezondibona, usezondibona, usezondibona wena. Ngoba usezondibona, 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 usezondibona. Ngoba usezondibona, usezondibona, usezondibona. Wena usezondibona, usezondibona, usezondibona.